mi beb, unifice niwe salama. Sijaona kama wewe, kama wewe hayupo, haufana, haulingani na chochote, ni wa pekee.
Receive glory and praise, cause you're the only one.